Matatas.
Boba.
Boba. Boba. Boba. Boba. Nebala.
Ele bom. Boba. Bom. Boba.
Inatokea tuge tu hamnagada.
Ele bom. Boba. Bom. Boba.
Hizi soflem za kusuga hizo tumekata.
Ele bom. Boba. Bom. Boba.
Inatokea tuge tu hamnagada.
Ele bom. Boba. Bom. Boba.
Hizi soflem za kusuga hizo tumekata.
Kumkupam fido na mopali. Chuka ni hipa, zingina tufagili. Nye fanyeni hata hatu wazui. Uku ni Timberland boot na OPP. Wase wangumu, watu wa live show. Hizo ma playback, tumeachia mabisho. Vito vigumu, wase wa hardcore. Wala siendi da, minta iti ololo. Nichuga yetu, wacha tu represent. Kutoa vitu OG, na sio bare. Muziki wetu, lazima tutete. Zile gum, kuka, au vipi mopale. Kwenye wangungu wa unyo na piga dede. Ni hip hop, dancehall na marege. Ni minyonyo all star, sio jeje. Huku watu wamekaza, sio lege lege.
Ele bom, kuba, bom, kuba.
Inatokea tuge tu hamnagada.
Ele bom, kuba, bom, kuba.
Hizi soflem za kusuga, hizo tumekata.
Ele bom, kuba, bom, kuba.
Inatokea tuge tu hamnagada.
Ele bom, kuba.
Hizi soflem za kusuga, hizo tumekata.
Ele bom, kuba. Tuame bama na wapigi boom pop. Hatuwazi mambo ya na jipop. So kila kazi nataji kulipwa. Kutoa support yondo hip hop. Mamanzo na jisnap na matrack za hip hop. Na imikito sini kwere kimeficha paka trap. Mundo boom kubap. Tuame lap. Na chuka bongo flavor nonsense hip hop. Clap 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 clap. Ipapa matajazi na pigwa paka clap. Competitions on my round tunakwara chap chap. Mundo boom kubap. Tuame lap, na chuka bongo flavor noise ni hip hop. Twende boom, kubap. Wagumu na rakat ni muhimu. Tunafanya ngumu za ifata krumu. Uweze ni shusha na kushuka tele
boom. Kubap, boom, kubap.
Inatokea chuka tu hamnagada.
Twende boom, kubap, boom, kubap.
Hizi soflem za kusuga, hizo tumekata.
Ini boom, kubap, boom, kubap.
Inatokea chuka tu hamnagada.
Twende boom, kubap.
Is this the same as I'm
doing? It touches on the mix.
In it, kum, kuba, kum, kuba.
In a bokeh, I'm looking at you, I'm not a dad.
Kum, kuba, kum, kuba.
Is this the same as I'm doing? I'm not a dad.
Kum, kuba, kum, kuba.
In a bokeh, I'm looking at you, I'm not a dad.
In it, kum.